abafala ne bawuzanga bwe nakwamu utomuziki nkaka samalako ekintu era kyakirimu nalese natanka nombabula fasi n'ebyotalwawo tompoleza jini bwongo kati nkaluba aniko nako dangers kuwalula kaliba wa santa mvimbo olaba nekyetu naye akasemu abantu embe lya last ovimba wabasobola tenga malango zinge emba akaswago kakola kyemanyi kiri natemba sinako
ababadde bwebaganga ne basuwa manyi takeera kati nzukuse tabika emipiira twetala manyi amalako gemugiyingire layini ya buleero kweraga ngalaga toyina uli bavakuyo abamanyi mbabongako n'abansalawa gye balimbalekayo nalumbye natalanta ndabula talina kiraga emugiwumule n'ekyomanyi okivumbule nakusingako omutikire w'emise
wabasobola tenga malako kisinge emba akaswago kakola kyemanyi kiri natemba sinako embe lya last ovimba wabasobola tenga malako kisinge emba akaswago kakola kyemanyi kiri natemba sinako osaija eyatekawo balya bana erijjako nina kusangulawo bana b'emidomo bona basangawo diru muteeka nina balekawo bamanye kumita bandese galula kati kamba kube ninye ddamula tofayo kugendagawo kulaba kye nninawo kankyali muto oliba ninyangako kati akavimbo ndawa masingako omuziki ngukubye nnyo nabaleera bagamba kasuse nnyo gwalowoozo onepimira kyensabayiko okwepimira ekintu nkijje wala nnyo ngundi njawo ennukuyo ozinga ononyalo wenkuba simala buza nedemu ozinga ononyalo wenkuba simala buza embe lya last ovimba wabasobola tenga malako kisinge emba akaswago kakola kyemanyi kiri natemba sinako embe lya last ovimba wabasobola tenga malako kisinge emba akaswago kakola kyemanyi kiri natemba sinako tusomafemba sikukozinga bade njawe numayo kuba olemerayo nga tudiringa laga musoka twewala okumbowa walayi musanta tukiringa gawaini tusipinga kaya babadi basimukinga mbuladyagatenga godoni muraganga nayankolako bade mbatuwaniriza nagana musoka twewala osimba owenukotera notulika nawatenga siri kumisinga
jajinge nini bade akatunulire kweze nempeza bakamfunire pite neno tebade kungalo ekijese
kafiringe never act what you can kill slow.